olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Na osa wha ia e fitafita isa ra elu se fale mai ili a ai o Jenin I le West Bank. Malato fasi o ti ai ni tangata o ni ali I se toatolu, walato wha ailoa mai o ni sui o Hamas. O le osa whainga na mōli mawina e le whaatonu o le soifua mālolo I na Jenin, Wissam Spare Heart, ma na ulu fale fitafita isa ra elu I le fale mai, ai o la ei, ila ei ni tangata sivili.
The patient in the hospital is required to have companions with him. Three young men, including the patient and two companions, were assassinated. The way that they broke into the hospital and entered it was carried out as civilians and in civilian clothes, in women's clothes. They impersonated a doctor and dressed in the white coat, and impersonated a nurse and wore a nurse's outfit.
Le faaliliwina mai le ngangana arapi o le saunoanga le faatonu o le soifua maloloina I Jenin I le West Bank with some spare heart. Wa faalia Israelu o tangata na fasiotia I le falemai o fitafita a Hamas. O loo faaing na lato utaua o ni fitafita o loo faaonga aina le falemai e tau pule pule ai a lato wasofa inga o Israelu. Na saunoa se sui o le State Department I America, Matthew Miller, ele ai se whaamatalanga I mawhai o na lātou o maia I le teimi nei, e whaatatau I le osofa inga I le whalemai I Jenin I le West Bank.
Israel has said that these were Hamas operatives. They have said that one of them was carrying a gun at the time of the operation. So I'm not able to speak to the facts of the operation. You'd have to pass some kind of legal judgment, know all of the facts of the operation. But as a general matter, they do have the right to carry out operations to bring terrorists to justice. We want them to conduct their operations in compliance with international humanitarian law. We would generally say that we don't want them to carry out operations in hospitals. But under international humanitarian law, hospitals do lose some of their protections if they are being used to for the planning of terrorist operations.
So this is your State Department in America, Matthew Miller. Wali patia le Associated Press, Leono Vavala Mayo se malienga I levao Israelu ma Hamas, e faasa oloto ina I tangata ia na ave faapangota pe na ave faamalusia, ma olo sa isa ia pe Hamas, talumai le asofitu o ke topo le tausanga na tenei. Na faalia le faatonu o talafou le Associated Press I Palestina, Yosef Federman, o le malienga, o loo feutanga ia e sui o le malo kata, ai kupito Israelu ma America.
This is a proposal that calls for an extended pause in fighting, 30 days up to 60 days. During that time, Hamas would release many of the hostages that it's holding in Gaza, while Israel would free thousands of Palestinian prisoners that it's holding. Now, both sides are expressing reservations. Prime Minister Benjamin Netanyahu announced not too long ago that he refuses to release thousands of what he calls terrorists as part of this deal.
Le fatonu talafou le Associated Press I Palestina, Yosef Federman. Na faalia le taitai o mata upu I upu faya Hamas, Ismail Haniyeh, o loa silasila le faala potopotonga iaia ingo le malienga. Peitai ua faalia le paalimi o Israelu Benjamin Netanyahu na te leta liaina se malienga e fasa oloto ai le faita uafe o paangota Palestina o loo sa isaia Israelu pe faa maalo si ai o natu uaia na vaenga au ele ele o le Gaza. Ua faalia fo e Amerika le leto e faa wawina o ana fesoswani I le polokalame a maalo au fatasi. The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees ina ua tuua ia Israelu le awa yonisio tangata whainga luenga ale UNRWA I le oso whainga a Hamas I le aso fitua o ketopa. O Linda Thomas Greenfield le suyo Amerika I malo au fatasi.
We need to see fundamental changes before we can resume providing funding directly to UNRWA. And as you know, we shouldn't let that cloud the great work that UNRWA does. UNRWA has provided essential humanitarian assistance to the Palestinian people, and UNRWA is the only organization on the ground that has the capacity to continue to provide that assistance.
Linda Thomas Greenfield, le suyo America I malo au fantasi. Ua tau fia fo I fesoasoani ele malo tele au setalie nei il UNRWA, po le United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, ma na faalia le ministao le vai fafo Penny Wong, oni tu ua inga e faapopole inai le malo tele, tu ua ia le tu ua inga o le awai o nisi o tangata fainga luenga ale UNRWA, ile o sofa inga a Hamas, ile aso fitua o kisopole tau sangata luai. O le reportina fa mapo poina e Kiara Hain, mo le SBS News.
Toi fia fa fofonga I nisi tala fa pea? Fa fofonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai ma wailau podcast.